Musajja wa Katonda Eliya, Mukama kwe yatuma, azibule amaaso ga Akabu, agoberere Mukama. Akabu yaddamu n'essungu, yekwe wuyo ateganya. Eliya yaddamu leeta bannabbi ku lusozi lwa Kalumeli. Sale sale ali kumacha, okulonda myasinga, oba Katonda baya lyomuzimu, oba Katonda wenkulu. Eliya kyeyava abuza, mulitusawo okutaganaga nga mulowooza wabiri, bonna basirika kye. Okumale mpaka mulete nte, musaboyo kayali, oba asobola alagamanyi, ayo chente no muliro. Bachita wene bakowola, okutuka mutuki, nebesale mibili uwi nebakaba. Baya linga siri se
Anji madasobola
Akabu akabu olio wetya Yayone na nyomu kufuga kwe Era heye wasa yezebeli Heya sinze mabayari Ya sinze zangane mumasaho Agabayari ne ifanaji Yaniza mukama, yaniza mukama
Eliya natula nadani mukati Muyite nyo bayali Kubati sobo kali mugandalo Obachame mukayu Kusawe mbanyu morwe kuro Bayali ngale metwa Ente ya Eliya ya longo sebo Awamule choto chayo yalagiriza amazzi bayiwe ku nku zonna olwali okusaba mukama weje.
Ekunga tewali, amazzi tewali, amayinja tewali. Oh, oh, enfufu n'ennyama, byonna nga tewali. Akabu, akabu, olyo wedda, yayonona nnyo mu kufuga kwe. Era ye yawasa Yezebeli, eyasinza nga Bayali. Yasinze zangane mu masabo, aga Bayali ne mifananyi. Yanyiza mukama, yanyiza mukama. Let's say little to little, to tell.